Banache wabalondole vye mbalirira wansuwa mkago ogubataba ogwa Civil Society Budget Advocacy Group wabagala government yeddeko esitekitibwa mu mbalirira beyisiddwa ekomye byokusaba embalirira enyongereza nga bagamba kitta amakulu ag'okubaga embalirira. Julius Mukunda ssenkulu w'omukago guno ogwa CSBAG ategeezezza kyebirumira ebizze byeyolekera mu mbalirira biva ku butagoberera ebiba biyisiddwa mu mbalirira n'engereka y'ensimbi. Mukunda asabye gavumenti kwosa oludda oluvuganya okwanganga okusoomooza okweyolekera mu kusa mu nkola ebiba mu mbalirira ng'olwo lw'enaakola amakulu eve n'ebibala ebigasa bannansi. Mukunda era alabudde ku misolo egyayongezeddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja nti gyandifuukira bannansi ekyambika ne gikosa ebyenfuna by'eggwanga.